Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga lino okwonna okugatta minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza Maama Janet Kata Museveni olunaku olwaleero bagenda okufulumya ebyava mu bigezo ebya siniya eyookuna ebyatuula omwaka oguwedde. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino ekya UNEB omukyala Jennifer Kalule, bw'abadde awayamu ne bannamuli agambye nti abaana abaatuula ebigezo byabwe ebya siniya eyookuna omwaka oguwedde baali omu 1,312 mu 1,059 mu masomero 1,438 ku bana abaana 1,432,159 15,163,637 baali mu masomero ga gavumenti, ate abaana abaatuula bonna awamu 52,207 baali ba buwala, so nga ab'obulenzi baali 47,003. Ebibalo biraga nti abaana abaliko obulemu ku mibiri gyabwe abaatuula ebigezo byabwe baali 679, nga kubo 28 tebalaba, 6 bakiggala, 13 balaba kitono nnyo, so nga 73 balina obulemu obulala. Ebinaaba bifulumiziddwa byonna mu bigezo bino ebya siniya eyookuna tujja bikutuusaako nga ebinaaba bizze.